It's platinum. So kanyaga kana pigo za unafiki, kanyaga kama mbea sio rafiki, kanyaga kama fisi ana royal snitch, akulisha kuvish kwa ni vipe. Kanyaga wase wa shobo kudandia, kanyaga klabu komba umabia, kanyaga slay queens vipisho vya bandia, ukivipa hayeti madaivi na vimbia. Usushi kanyaga, mashemu fake kanyaga, nuksi kanyaga, kudadade kanyaga, mawifi kanyaga, paka ma ex kanyaga, mikosi kanyaga, oya kanyaga,
kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga.
Kamo nalicheza zangu,
kanyaga kanyaga,
wale wakuda wadaku,
kanyaga kanyaga,
yeah, kidaku daku,
kanyaga kanyaga,
wajue zi namba chafu. Oh yeah, squeezy watu wanataka money, so mikimu itaku posti
kanyaga,
kunitumia mipicha pigo gani, eti basi denku posti. Oh yeah, yeah. Kadisa rusi kuchanga changa
kanyaga,
wakati mwenyewe na majanga
kanyaga,
sina godoro sina kitanda, eti nkuchangie kodi kwenda kupanga.
Yee!
Kama butila mugambo
kanyaga,
wafuruga mipango
kanyaga,
waze wa insta michambo, eti baby niunge bando
kanyaga,
uzushi
kanyaga,
mashemu fake
kanyaga,
nuksi
kanyaga,
kudadade
kanyaga,
mawifi
kanyaga,
paka ma ex
kanyaga,
mikosi
kanyaga,
oya kanyaga,
kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga, kanyaga kanyaga.
Kamo nalicheza zangu,
kanyaga kanyaga,
wale wakuda wadaku,
kanyaga kanyaga,
yeah, kidaku daku,
kanyaga kanyaga,
wajue zi namba chafu.
Asaleo usiku watulali, tunakesha kama puu.
Leo leo
tena wape nambari, kama wao paka simbwa ko.
Leo
usiku watulali, tunakesha kama puu.
Leo leo
tena wape nambari, kama wao paka simbwa ko.
Asa timba timba timba
timba,
wanambo timba
timba,
wakula kushoto
timba,
kula kulia
timba.
Asa timba timba timba
timba,
oya wahuni timba
timba,
kama unasikele
timba,
chinja kabisa kele
timba,
keep